Shekini wa biroro moneja wa kororo ae boche polo Katuma okikoro oseyo akeno bedo kinyi majabe Wanarongi osiepe kwa dwede wa mayande onindo kwa miyesu Wananene wangiwa marodo mayande warito Shekini wa biroro moneja wa kororo ae boche polo Katuma okikoro oseyo akeno bedo kinyi majabe Wanarongi osiepe kwa dwede wa mayande onindo kwa miyesu Wananene wangiwa marodo mayande warito Masichema waneno Eka wana wito Marok Yesu Bihurudu to unjoga Wana chokre kanyakla edalano Biwenge waduto eno yuendwa Wana wen haleluya Wana bekwa dema ya kachie Kawodhu wa maepini oserumo Chandrokod masichema waneno Kawana wishdun marung Yesu bihurudu to unjoga Wana chokre kanyakla edalano Piwenge waduto eno yenwa Wana we haleluya Wana betko de manyaka chie Podi matinto wabiro nenore Jerusalem manyen kawase Loyolwe Ageno wanaro Ageno wanaro Wanabe Kode de church manyaka chie Wani matinto wabiro nenore Jerusalem manyen kawase Loyolwe Podi mati kwa tiburuki na kikwa John kikwa o kikwa lunga Potino toko roche giniru moke no pindwaroru Wamakurugi wamalwen mate kendo wamakima okwa nini Wabiro yudo locho simama kayuda osingonwa Podi mati wati muruki na kikwa John kikwa hol kikwa luanga Potino toko roche giniru moke no pindwaroru Wamakurugi wamalwen mate kendo wamakima okwa nini Wabiro yudo locho simama kayuda osingonwa Podi mati nto wabiro nenore nenore Jerusalem manye kawase loyo lwe
Church manyaka chill.